Mwaramutse.
Karamukiri mageragere, ubyuka uza gutera abantu mwakubabaza ko baramutse, hari uzi mwararanye koko?
Ariko Satani nk'iyo uba uramukanye uba urayiririrwana.
Oya ntacyo, nanjye nari ndimo nsamura.
Mwamaye se ko nanjye numva nyiramukanye.
Baguha iby'iki sindiramukanye iyo urarutse.
Satani Numagam.
Natetse ariko byashize.
Aho genda ntacyo warunzaniye mu iki gitondo nanjye kunkorera.
Kirirwa uhinga.